Here's another one, Touch.
Take five now. Mamacita.
Lala usiku kucha, pandisha pedo pusha, aanyunga zungusha. Unaonekana kitikane uwezi niangusha. Umenidai uti, soda na chai skupi. Nafasi unitese kana jinyonga kwa tai fupi. Unakaa mtaa upi, aupari kairuki. Ulipokuwa na mama kuki.
Ile siku likuwa na nyele ndefu. Unachesa peku, unazungusha unainda. Nikatamani kwa juu kwetu wena nina baby yetu. Ila kakuita ukarimba.
Saisi, katusha unanaza mbana.
The African soul survivor of you.